Monster Recording.
Amaso yashimye, umutima wemeye, niyo mpamvu ngusatira, mubaza akazina kawe.
Tchau.